Yo tuanze take one. Lazima ushuke, sayo kuspora hapo venye uko na pesa, kuna mali unaenda. Kirapati mini mesota. Ai, nani anataka kusikia tu mesota? Bap, baps on the track. Doobie doobie. Doobie doobie. Stupid. Eti Abbas. Mr. Abbas aka Jerry Doobies. Leo na kunyanganya ustar, so utakuwa Miss Abbas aka Jerry Doobies. So let's do this. Easy biz man. Mi niko serious. Na make dough kinichungulia na mlango.
Babs on the track, oh.
Octo na kuwaga mhot. Reason kila mali utapata kani mesaraundiwa na mafans. Lyrically poisonous. Nikitema uneza dhani squeezy kwa ulimi niko na mafangs. 3 years kwa game na tayari nishapati wa marangs. MC amesota na najaribu kujiona kwa punk. Maze, Abbas we ni mwak. Na unasak kagunia. Kwa hip hop na jivunia, wo na vumilia. Reason utanipata kushoto nikicheka, nigga na kuachia kulia. Uwezi fungua macho wone kimia na kutumia. Kwa ige mushafika menopause, uwezi flow. Umekula chumbi nyingi kwa game, mpaka ukiangalia nyuma maze usiki unageuka BB a lot. Kwa game ni mchanga sana kwa brain niko na a lot. Hiker pilot mwenye kuju ya tot. Check it man, niko mbele, unapigania nyuma kama msenge juu. Si kupenda kwangu wa basikiza genge. Mabombo clutch nigga, nime grow up nikisikiza reggae. Cheki, una hate chiwa, juu naogopa kuumwa. Uwezi nitaza kwa distract, juu najua utatumwa. Una hate jua kali, juu anakunyima vitamin D. Fanya bidii, fungua macho, hauna masho, jaribu kuzama CD. Acha kuiona jiji, una roll na wase wa DJ. Hata kujiona diju na roll na wase wa diju. To be or not to be, I got to be. To be or not to be, I'm YGB. Octopi, I double Z, uh-oh. Na kaujui kwa ige mindo C, uh-oh. Daily nazidi kuglow, man, westy, westy. Come out by your case out flavor. Checking, kwa ige mini Sean Paul, we ni Sasha. In short, we ni if back bite a car snitch. Mtaa bado ni key bitch. Number 8 bonga shit mshike loka mbata isich. Na kutro kwa ditch. Tayari niko underground. Misi na time ya kujaribu kupata ma. Misi komedia hungry. Kenya na die ni dough. Kenya nimekuja kuambia hapa hivi. Spendagi kujam lakini uli nijamisha. Na minu lebo yushikanare daily kawa kawa KBLC. Ngoma zako nianza kuzisikia ga KBC. Man we ni mzee sana. Alalalala. Sa zingine mwishi ndi watani kuambia nini. Unajiona uko na
chopwa.
Na bado reason ukishika mic unajitaga rich boy. Lakini lyrically kwa igemo uwezi nifikia nigga. Uwezi ni rich boy. Unajiona timini boy wa juzi. Kwa igemo si story na juzi. Ni story na ujuzi. Si ukupoka mic na kwanza kutema upuzi. Man, ati ukishika mic unasema venye uko na 9 inches kwa boxer. Na kwangu hiyo ni car dildo. Tangu watu na mresh, najua sahi kuna increase in your libido. Oh oh, is a zone, me get personal. Okto, unajiona gachali, lakini ukibeba shati juu kenye miwa onaga two daily man ni mapot belly. Okto, mazemi na wea tuwezi toshana, tutai meet, tuko parallel kachuma za rally. Lakini kwa game bado mini heavyweight kachuma za meli. Na kuacha ina dilemma kaya Kelly na Nele. Unajiona hardcore, lakini kwangu bado kitemo sikiwe usound ka R. Kelly. Man, unatoka bot kukuwa na makalori. Na mid kila time nikiangalia face yako, unakaga ka ule mtu yanaugwa beriberi. Umesota, wezi bayi hata fan wako PK, labda Mr. Berry, Mr. Jerry. Kwa hii game niko so sorry, lakini takuambia kwa heri. Eko nene, na hii ngoma ina hook, jutayari nilisha hook up na baby G. Yeah, number 8 homie. Yeah, tuna take over. Haha, always reply. Yeah, bap baps on the track. So najua hapa hivi ndio Capital City ya HRP HOP. Underdog production. Yani we nimeamushwa tu leo atu nimekuona kwa jail kwa vibe city ukiyap yap. Hata nikuwa nimelala zime bidi ninge booth nianze kurap. Prison na sonika niko lazy. Lakini man, au niwezi. Kwa hii game auwezi man. We ni mzee man. We ni mzee, inafaya ni nakutuma home hata bila pension. Next time jina angu kio kwa interview saribu kumention.
Mina like chopper, wanna like chopper. Ha ha.
Abasu mesota. Man, hivyo ndo una sound ukijaribu kujikompea na mimi. I'm above your average. Doobie doobie, stupid.